najisikia kama napaga kama vile nimekulada. Najisikia nataka kugawa, nataka kunawa na nataka kulala. Najisikia nataka kupa, najisikia nataka kukaa. Jicho nyanya chungu cha mkaa, domo zeka zungumza. Najisikia kama nime fall in love, najisikia kama ninataka kugo. Najisikia hizo issue ni sisi solve, kubato bato bato na watoto. Mi najisikia chemically, chemically hizo floating di kali, very bright. Nisha kula vyombo tali mbali mbali, kama gari speaker tali so bright. Najisikia, najisikia bomba. Najisikia, najisikia, najisikia bomba. Najisikia, najisikia bomba. Najisikia, najisikia, najisikia. Najisikia woo woo woo. Najisikia yeah yeah yeah. Najisikia woo woo woo. Najisikia fresh as hell. Najisikia kuwa kimalaya. Nidange dange nende zangu laya. Nipate lija mali mba kwaya. Nilipore pole kila kitu lite fire. Najisikia leone na fuba. Sipandi dala dala itauba. Najisikia poa guda guda. Nipunguze minyama niwe kama uda uda. Najisikia fresh as hell. Au nasemaje maze, kama bata liendele. Au tupoe poe kwanza aje. So clean nigga, usiniguse. Slow slow na usikurupuke. John Joe ovyo nikurushe. Vile najisikia mamba ex usikumbushe. We. Najisikia, najisikia bomba. Najisikia, najisikia, najisikia bomba. Najisikia, najisikia bomba. Najisikia, najisikia, najisikia. Najisikia woo woo woo. Najisikia yeah yeah yeah. Najisikia woo woo woo. Najisikia fresh as hell. Warangwe, tushakula vitu vyetu sasa. Ni mwendo wa kujisikia. Mada. They go me come me go. Najisikia, najisikia, najisikia. Kuna nyayo. Tukune nyayo. Nasema hivi kuna nyayo. Hatutaki kubato bato, misitaki kubato bato na watoto.